He died for me. He died for you. He shed blood for me. And he shed blood for you. It's time to praise him. It is time to lift him. It's time to praise him. He is worthy of our praise. It's time to praise him. It is time to lift him. It's time to praise him. He is worthy of our praise. Hey, Jesus, mimi nakushukuru. Hakuna kama we, mwamba wangu nakuinua. Jesus, mimi nakushukuru. Hakuna kama we, mwamba wangu nakuinua. Thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. Heaven and earth, there is none like you. Thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. Heaven and earth, there is none like you. Kwa damu yake Yesu msalabani kaniosha dhambi na mikanifanya safi. Mizigo yangu yote kachukua. Ndo maana leo mimi nasema sante. Talanta amenipa, mwangaza amenipa, wokovu amenipa. Ndiyo maana mimi naimba shukrani, mimi nitampa sifa zote, nitampa baba wange, mola wange tazidi kuwa naye. Talanta amenipa, mwangaza amenipa, wokovu amenipa. Ndiyo maana mimi naimba shukrani, mimi nitampa sifa zote, nitampa baba wange, mola wange tazidi kuwa naye. Jesus, mimi nakushukuru. Hakuna kama we, mwamba wangu nakuinua. Jesus, mimi nakushukuru. Hakuna kama we, mwamba wangu nakuinua. Thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. Heaven and earth, there is none like you. Thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. Heaven and earth, there is none like you. After kuwaponya the 10 lepers, ni mmoja alirudi kusema sante. Hivyo hivyo baba, mimi kweli nakuomba unipe moyo kama ule wake. Kwa kikubwa na kidogo, mimi kweli nipatacho niweze kusema asante. Moyo wa kiburi basi ondoa ndani yangu, niweze kusema asante. Kwa kikubwa na kidogo, kweli mimi nipatacho niweze kusema asante. Moyo wa kiburi ondoa ndani yangu, baba wange, mola wangu, basi wewe tenda. Jesus, mimi nakushukuru. Hakuna kama we, mwamba wangu nakuinua. Jesus, mimi nakushukuru. Hakuna kama we, mwamba wangu nakuinua. Thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. Heaven and earth, there is none like you. Thank you, Jesus. I say thank you, Jesus. Heaven and earth, there is none like you.
In our minds, in our souls, all the best. Kwa kidogo na kizuri tukipatacho, basi watatuweza kujua kusema asante. Nikila siku, yeah.